Yande joyi no Victor Mintay Sappo e joyi studio Kalangu habaruji fulfulde. Kori on nyalle jam habaruji me fulfulde sembe mo hande no filla hono ndiyan ngadudo dan bonanato ete dabaga le region Agadez ndiyan dan socciteke gorol ton tefete ben non fille himbe joybe yita kan latide. Non ni fawar jondu no tawa hono fa hande faawo kaw fedle duna hawji de filla ko darton demri e nyamri kanyo e pam hawji filla harande e fida himbe mudu yehi maradi be gadi jahangal on nan ko dum lati en gartan do filla ko darton layya lewru layya gonden julde layya waran alarbar waronde e jewde modde bo halna en dum e hani layye no e hani layire Sumana Amadou Dianga taw habaruji fulfulde ni yorno biirmi on jonda ni no tawa to enen dabaga jiakana en der region am Agadez nokuto lati hono fawar jondu kono gorol mangongol fawar joni telwa nati no wadi bonandaji ton jonno gorongol ndiyam soccake fa jonka samti seda ko don samti tam himbe joyon don lati be majjunobe ndiyam dan endam be yiaka andaka no be lati ebe ken ebe pile il altinende won ko dum watto enen dabaga hono secrétaire général mairie mo dabaga biete fa hande du kondani hono Richa Mohamed nani ko haala ni bandimin fawar jondu kondani mamman gungudan tani
hier dalla nuit on a fini toute la situation
kenga der jema min kebi wadde dima koli de ndi anyami din fu hande miden tawa le hakkilo fukingo goro ngoddo no don jura to wono jom en koli wobe warde hojude kulle mum bende no don ngara himbe be jita ka bendu min jiti dido aran on yita kenana kiloji jetati eto bonanda o wadi loktoroji on do kiloji jeddi kuto nyawdo on fa hande min jitaay mum pilaki kin no woni e hore mum
le recherche continue
non ni faware jonni e do lawol gotongol no tawadu condance en jeewi himbe taabe do hono faane gorol telewangol endani ko heewi anama egga e cuudi mu en wobbe salken e gude de joni o maire to enda hono mo Agadez hokki law ko to tay cuudi en en kele itte don sabu en yiddi chama do himbe ben enda dum wadi ko faande ni Bashir amma latido got e gollobe mairie to enda Agadez o halani Anisel Karimu no wadi ko be gadi non en
les autorités communales et régionales
hore be hawjibe commune et région on fou ko jilawol e umminde nimbe tawabe badangal gorol ben gam renudebe renude gallure de dom min gi no ndiyam dam jeñiri paddorgol ndiyam nati lay azam madara deni gol fusino ana nimbe tawabe hadde gorol gol tan dan nyamta commune Agadez on fou gol nyamta mide mila ko gomnanti hokkibe lawol e subade to be jidi der bangeje de mo hen non fou hokkama du kare mun wodi gomnanti ti du wallitiribe ujunaji chapande nay projet help wari hoji inde nimbe tampube be e nyibande be cuudi didi le kareji mabbe hobi don fawodi mido wodi sede be an nyibube cuudi mu ngatti lubaki jenjodo le gorongo nyibdirji din fuddata nana tolem foy ya abala fama be gollal amin gal mido watta dande e mabbe be tinnobe koja gineji mabbe dibe bawta hojude
ça va continuer
no wantiri fawar jon kotto himbe jonaaji sappo e jeddon kanyum woni ko winda laatibe e gobe nokkuji mudun en e dara fawar jondu kono yannaange leydi Niger gam batte fille ko dartoro findena ko tawa denne nekay du konna nin tawa du konna wobbe du laatibe kandu konna hono de yewama no han tawi denne nekay e gidon en taabe e do kerono e leydi Mali dum won ko fawar joni o sha kanyum won ko haalido jiya kana e fedele duniya hokkore habaruji kulal tan gonna wander duniyaaru nane oni o enen tabintini wiide ko to gure hono chapande jeddi e nay jeya do kerongol enda ni no hante ka do eggito enda alle e hono no ta e do farrati mawdo sanne denne ne ka dum don du konda ni wonna e do filla ko darto hono jodo kale ngada do hakkune fawar jondu konna G5 Sahel ka wonna fedde wonde ne rena Mali Niger Burkina Faso Mauritanie e Chad e do filla ko darto du konna jihadi en ben enda no wadi ko fa hande pam kandu kaw fedele duniya waddore balla yaade nyamande wadi kandu keddi ko way kany e balla do balla fa wara jondu kono pelle goddo illu lewru janvier du en ko watto tonuji nyamri ujunaaji chapande jene e jegom kawon ko yottina yaato mabbe ko wattudu kono himbe hono ujunaaji joy e kemi joy chapande jeddo kaydu wono ko fa wara joni eggi hebi jodi nokkuje godde tawa denne ne kay ele nokkuje lati du no tawda e farrati aborigin din tawadu konda ni fa hande beten mohammed anako kan woni horejo fa ne sabra mawdo mo region agadez wadi noddangal yaade e fawarjo walitobe leydi niger tawtonde almagne o wiibe kinno be gar agadez agadez ne walitede e wakkati mo tawa wenda sabu sadda no majar filo kondarto dilla wambe tawaba hen dundu konda wadi dum ciagal fawar jondu konda ni jahangal horjo leydi isu mohammed tawnde almagne den ne kwat ko tayebe narra nopma fa woda semeket non nanon dedo yewtar ko haali.
J'avoue très sincèrement que la région
Agadez kulle kede domru e majjun kambe lawol ko jangol do di lambe lede tuba kobe min pami hande du ko horejo leydi on no watti tamude ko wallata ngol lawol ko jangol e kebaado no wadangol fu na fire sawru gaccio min hedde région Agadez min cigilanake be juude mun tawale filla majjun fu golle kese ko min pami don sula gomnanti sato min pili balla yade lede europe de jamu so walobe min timmina dum horeje leedi on wadi golle mum min tabintini du ko jidal natungala chaka Angela Merkel e horeje leedi on yaadu yeso madu hebaama dermu gam illu rawani wakati o warno horeje leedi on jamimo o wattana jungo region Agadez o wadi dun du
ça a été fait.
Jahangal himbe faawo kawon fedde duna hawjidu filo demal kanyo e fiida waddo be ballaga mudun leede me Afrika do ndan kanyo e pam kandu kan hawji filo nyamri kejora mudun beedo fu himbe mudun en jeyi kenyato en maradi be jeyitu kodo be daaro kulle ko wada do inde ko narto filo kejora nyamri kanyo en nyamri lobbiri dundu kondani be jeewoyi to ete ono darge kanyo faane sabo machi ner departement mo dakoro region den ne mo maradi noni tonto jahangal yara se veket non nanon hon neddo fiida goto bitedo Gilbert Ohugbo laati do kanyo enda ni filo neki himbe dum woni koro gal do jahangal.
L'une des raisons pourquoi
le wadi min cibi leydi Niger ni woni der sigila indirado bibbe leydi Niger nyamna bibbe leydi Niger 3 en der France Syrie min gi ko yaadu yeso no hebbo der makko sanne ko min gi subaka odu weli min sanne dan dun lawol uitirde talka ko himbe leydi min gi du tittinkina ko himbe leydi din gan nawtorade sigila o ko watta yaadu yeso hebbo sanne dun du wadi ko min bi'i tammude no tawa der sigila o sigila amin yaade hitane dubi ujunaaji didi e woronje odu no waawi tuugi do makko misali har laabi nyibande lokko liji manga jaji nyamdu gam min gi'i ko der sigila o diyele no bawi kawre lokkoliji din gollira dam kebe ko nyamni sukabe ben der sigila o du ladde e jaaye no bawe mujjinede denne kulle de fu no beedari ko min gi'i du woni dun duro ko watta dun tabbintini sigila o nokku fu de Allah jabi du dun wada
prodek du kan wonno projet ngaddo balla mun ko to ko communiji keba nja yeso kandu konda ni kenya en gallu nyemey alarbar hecke en jokka non gallu nyemey do be ngadi jodda kalem kambe wallito mabbe fu dun du konda ngam batte heba prodek o holla golle ko no wada ko aadi wadde yaade yeso sembe ket non no metta awla yahya lati docteur general mo prodek le niger do nda ko haali wakati mudum wonno ko bandimin Olivier Asokbavi wadde yewterbe.
Seni balirobe koki milioji chapande tati chede dolar proje gado dupi chego. Kwa wadai dupi dito dupi na iwadi. Kwa kadi balirobe bengari jami e gomnanti kono njidi beidi tande proje on chede. Sabe gole lobe e wadi denum. Mingona nana na peche chapande tati do hembre on. Kwa gola ngal beidi tori yeso chapande nai minkepi do hembre on. Minkepi sukape reo ekiti debe gole kwa wadantape chede. Umwadi kwa proje on beydi tana cede ko gollirta kile didi amma kando dun tiltini rewbe be jotto do hembre chapande joy de Allah jabi du mi ngadan du
inshallah on valide.
Hono gollidobe telephone ko jogite juude no don keba sadarmaaji sanne ba ko tawa telephone odo no walla ne heba halde ne mun tawa fudun du gonga no wadi ko faar joni nu arzika lati do goto e wallobe har filo jingande himbe do dun don halino iliko boy o wi hono wadobe campaniji telephone di enden don ngada sadarmaaji sanne be ngalabe golla golle ma no fonditori Musa Hassan woni ko halude en ketno nane.
Tout le monde sait que la mauvaise qualité
wala mo anda ko golle bonde gonado no gade de e min gonmi den bi anni wonno liba leydi meden no watta neddo watta cede mum gam hunta ha juwel mum gam de wi'e mo dududa o hebata na kaden ko don caka hala sai cellalol gol taja dum hegaaki ir majjundu wadi be jukki amma ardi be leydi meden gomdu no nangana be baabe jukkama e killaka e gide andu dum waawa watta gite dum yewa ir majjunno wadi
fere de cadeau fiscaux agent
nani wonte himbe tawabe do enna der kwara kanto wete faada tenere kay en du konda non do balini ga alle metorgal hono fawar jon buudiji gondo ngatte no juppe hakkune baadeje der gallo nyame do commune goobo noni nene ne kadi konna ko kolli metorgal mabbe galdo be noddi yaade e horebe wuro ngon en dangam batte wadde ballaga nani ko fa hande bandimi muttari muhammadu yeto enna be kalni do
yar bangere aminde no wodi qottobe buuri gaddam e buuri jowadum tawidu sukabe tawa der cekantaraje den illa hendu wadi buuri din fu wartan der bale himbe denne ardibe no kani ada lawol ko hada irdum hebandu meri no hani dara no wadi gam gonga idum sullanamin sanne no kure dedu no lubiri neddo bawawa fufi
fatigi
joni lore meri gon wari botti buuri di amma de beedake sedda yo en torkoji din garta dufa buuri kaden do be killaka ngol no kurede min kebata lumudu gam mo warta soda goddum dane buriji de tobamadu on tokkata ko
kuriwoso goro kadde suru
nanne de wono himbe wombe faada tenere na kwarakan hollube metorgal mudo filam buriji din endan nonni fa handar fil latol baldu kondani menama gada dubi sappo e jeddi ngadina jahangal bobo jula soledi burkina faso nokkuto be jebbe piyoido du fawarjo e mali hawibe faande be pide burkina be porri nanne dum du kona wana e do fil sigila mawdo ko na wadi do fil piol bal ko ete ifowa ko wado ete do endan ni gallu nyeme gan jewde hon burbe wawde wawbe yaade wado ete coupe on endan nidi lewru septembre ko fuddoto adrahamani isa mayga kamoni hono ekitodi dabo mo menama be gada dubi sappo jetnan ko halni min il kenya
moi je pense que il y avait un peu
min kay midan tamperi no tawale majin seda gam min garana balde didi fadde latongol no wada potirnya loma goto min kebi ekintinol goto min tawana na latobe balbe mali ben don wodi dubbe kebi wadde latol mabbe aranol ebe burkina faso bay ebe andi no kurende dun tidi seda kunde ami e mali amma alla e mojinol dun hokki min e wadde latol lobbal e burkina latobe balbe no kurende heedani dun tidani be seda min gadi cigi ki amin dukki le nyame latol bal gunder rejioji famini eta sembe fedde amin nata latol bal ko leede dum se gonga dum beedi sembe nyenyal amin e bawal latol bal gol bobongol dum wodani min
vraiment la bienvenue pour nous
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
der gallu nyame
do radio amfani
lamba hembre fm
do radio alternative
lamba chapande jena e jena e tobere e nay fm
agades
do radio nomad fm
lamba hembre go o e tobere jena fm
arlit
do radio ikokan
lamba chapande jena e joy e tobere go fm
difa
do radio amfani
lamba hembre fm
doso
do radio farha
lamba chapande jena didi fm
kirozerin
do radio anzuru
lamba chapande jena e joy tobere go fm
Filenge
do radio Muria Talka
lamba chapande jena e joy tobere go fm
Tilaberi
do radio Tebonse
lamba chapande jena e jeddi tobere e joy fm
Maradi
do radio Garkwa
lamba hembere jeddi fm
Tawa
do radio Tambara
lamba hembere jeddi fm
Zender
do radio Shukura fm
lamba hembere e joy tobere e joy fm
Studio Kalangu yadu leydi Niger
Studio Kalangu
edo fila yewtere min pinnal hande eden miccintene sa Allah jabe Allah barre fadde jangwaronde enden woni julde lay ko julte le kero leydi Niger dum waddini na han taw himbe famana layaji di layirte e ko han laye ko wodan neddo du konna fande baraji dum sabi ko bandimi goto yahi yowi mobbo goto biyete Abdul Fattah Mamoudou lati do hala nimo hono noy han tawe neddo layireke nene yewtere makko ni Rukayat Adraman
Jawdiri layya no hida tawe no fayi foja hana dukku rafaka lajata ko layari neddo jabedu no tilsi anniya neddo tawe no wodi no dartini der adol anniya odu no hida kulle tati arande ni neddo kono layyo walana no layyo gan wi'ama juldo layyo neddo layyo du gan hebude baraje to Allah de neddo no hirsa layari mundu tawe nyemmini lilado sallallahu alaihi wasallam no wadiri layari mu eno wi'i layyore layari du di neddo hebi der podol kudel kudel gacce fu wala neddo layyo du amma de ni dum wardi chacha to neddo hana layyoro layyari di gandi harmi kada layyari de neddo no wodi bawde wi'a layyo de wala bawde gom hoynanama fote neddo yaha banki nyalmo cede gan riba no tawe der nyamane banki de neddo wala ko soda fadde lewru watude de no wodi jobdim lawol no wodi ko jomu nyalmo ba nyande hebi jobdim de yaha yobo dundu tawe riba gom fu de kaka dum annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kata yamanu do baraje kebetede do layyari wi'i do lebol fu baraje sappo neddo windante. Denne, to neddo loti layyari mum, lebol fu chamugol, baraje sappo sottori neddo. Der baraje de neddo hokketi fu. No wodi du fa handen tawangal gom, gal himbe gatta, gal tugaki fu do ayare gom. Kan woni, jon en bale biobe say kirsani dekirabe en fu layyari. Gal lilado sallallahu alaihi wasallam dekirabe jeno wadi der burnam. Amma jawdir worri o layyorto. Jawdir dida biri di o hirsata dindu. O hirsata nadina gang. Jama'are ummatore makko fu. Ko watta mo Allah hokkay bawde layyade fu. Jawdirdi darano jom nokku layyari.
To don wonda habari ne fulfulde hada assalamu alaikum balanta jamwaade.